Amawubo 121 verse 1. Ngiphamisela amehlo ami ezintabeni, usizo lwami luvelaphi na? Verse 2. Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Verse 3. Akayokuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele, okulondolozayo akayikozela. Verse 4. Bheka ulonda u-Israyeli akozila kalali. Verse 5. UJehova ungumlondi wakho, uJehova ungumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene. Verse 6. Ilanga liyukushaya emini, nenyanga ebusuku. Verse 7. Jehova uyakulondoloza bubini bonke, uyakulonda umphefumulo wakho. Verse 8. UJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kwesikhathi kuze kube phakade.